no yesu wonno e les leydi nde o haali laabi ɗiɗi mundi e nder aduna laawol gotol ngol ngol yaaji e laawol gotol ngol ngol famɗi no jibinɗen e nde enen fof gonɗeɗen ko e nder laawol mo jaajgol ngol ko laawol beɓgol a wonata mukk an gooto e ngolɗon laawol e ngolɗon laawol ma heɓ kala yimɓe gonɗe e ma hankkadi e ngolɗon laawol kala ko jiɗɗa a wawi wadde ɗum dow laawol mawgol ngol a hunde a haɗetake ngolɗon laawol ko laawol seytane aɗa andi noon seytane ko gaño allah kadi o runti wonde gaño ma annene sa waɗi ko boni a waɗan feere satan heɓa weltare kono sa waɗi ko boni a waɗan ko boni ko fade allah kadi nam ngolɗon laawol jaajgol ko laawol seytane ngolɗon laawol noddira kadinam ko laawol jeyge jeyge ko saare kuugal kala ndewɗo ngolɗon laawol jaajgol ma yaha e nder jeyge directement hay gooto wawa artude to safara safara ko wuro kuugal haa abadan allah yahata to ngoɗɗo wuro haa abadan kala ko woni toon enen wase allah haa abadan saɗa felliti yahde jaada e laawol cosere nde sa felliti rewde laawol pamarol ngol ma newa to leggal palgal ngal woni faade allah a wawa yahde tawa darake e dow leggal palgal ngal to yeeso woni ɗo sa waɗi ko boni a wawaka yamira ya rewa ngoɗɗo laawol pamarol saɗa yiɗi rewde ngoɗɗo laawol pamarol ma jaboɗa yeeso yo yaafe bakatuji ma ma mbiyama a jarama ko mayanaɗa kam e dow leggal palgal ngal caggal ɗum a wawata hankkadi heɓde sehilaaɓe kono a heddata ko tumaranke sabu yeesu eni wonde ma e goɗɗo laawol ma o reene o aynuma o nawma haa nder saare allah o ɗon tan mbawata wonde haa ɓernde ma ɓuuɓa haa badan